Get ready. 3, 2, 1.
Let's go. Turn up the volume.
It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Tis a chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, tu pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nina ganji na niwasha ka pili pili. Who that amedunga mini? Who da cheki hiyo muli mwambesi bongi lugha ingine kasi Kiswahili na nina miteneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mine dance, niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on.
Yes, it's Wednesday, but I'm on a Friday vibe. I'll see you. Welcome to the Public Talk 20. Thank you so much for tuning in. I am AB79_Safari alongside
DJ Kim, the Cornerstone Kim.
Together we are bringing you good vibes, laughs, and all-time great hits. Thank you so much for tuning in. Mazay, DJ Kim, how has the week been, man?
The week has been fine. And I give thanks to the Most High. I mean, jali ya mengi sana, bro.
Yeah, that is very good, Mazay. Hiyo ni fiti sana, Mazay. That's top. So today's topic has been mental health and depression. Hiyo ndo topic tunachambua, Mazay, today. Yeah. And I'd like, Mazay, you give us your definition of mental health. Depression, anxiety, is nini, hizo definitions. Nono, umeandika hapo kwa script book yako noma sana.
Unajua, mi before nikuja kuleta kitu kwa life on air, kuna vile mimi wingia ground sana, nijue what's happening, and the situation behind it. Pale mzizi vile hii kitu imeanza. So kuna kitu ndio depression.
Depression,
unajiuliza depression ni nini? Depression ni ile state whereby mtu anakujanga na kuwa unhappy, and they are always blaming themselves rather than others. Unapata inakuuma sana, inakutouch sana. It's like ni kama,
and mind you, 2021 and 2020 Kenya has had very high depression rates, Mazi.
Yeah, of course, everything.
One of the top in Africa.
Unajua kila kitu ili crash, bro.
Mazi, kila kitu ili crash. So wase wako down,
uko pale, it's like unaona,
I feel sana.
Unaona kuna zile target zako ulikuwa umeka, nita achieve this one.
By this time,
all the total mess started after two COVID linger tu kwa country yetu. Hata si kwa country yetu peke yetu. After COVID linger in the whole world, ndo tu the total mess linger, bro. Everything was cut short. Si uliona kulifungwa data hata mi tangu nizaliwe.
Wase wali lose my jobs.
Not even tangu nizaliwe. From the beginning of the world, IG happened that the places of worship imefungwa. It never happened. From the beginning of the world, it never happened. Unaona ili happened 2020. So everything was crashed down.
And that brings us to awareness. There are ways in which, Mazay, we can educate guys on depression. You know, some people say, ye depression, ye ni ugonjwa ndogo sana. But in true sense, Mazay, this thing is not a joke. Hii kitu ndio bring about is a suicide, nini, lots of things. So there are ways in which you can raise awareness. Number one is opening up about your experience, Mazay. Any lose job.
Yeah.
Kuna hivi na hivi na hivi. Because many people lost jobs. But you know, guys say, a problem shared is half solved. So that brings us to the first point of opening about experience.
Wengi wa watu wenye wapitia hizi ni mtu ogopa hata kuja nitaandania nichapia hii story yangu atoke nayo mtaani. So wengi wao huogopa. Wengi wao huogopa. Yeah.
Mm.
So but kuna kitu inaweza fanyika.
Mm.
Unaona kama sasa hii gavana ingekuja,
yeye
kuna watu special.
Mhm. Wa kusikiza hizo ma problems.
Yeah, psychologist.
Hizo counseling
unajua kwa so and so. Ndio unaona hata watu wengi utakia
fun fact by the fun fact. Guess what?
Yeah.
Kenyatta National Hospital offers free. Many people don't. Naona umechangaa sana.
Pia mimi nimechangaa. I don't know.
Kenyatta National Hospital wana offer free counseling mazee. Kenyatta.
So ina isikuwe Kenyatta peke yake, ikuwe kila pale. Unaona hata mazee wanawezeka. Unaona hata huko kwa chief. Kama pale ya pale kwa office ya chief. In every location kuna office ya chief.
Office ya chief.
Waweke counselor pale.
Kabeza hapo.
Unajua mtu mwenye hata sio hiyo mtaa yenu. Nikienda kuongea na huyu jamaa, huyu jamaa kutoka Kisii.
Mm-hmm.
He is from Mandera.
Mhm.
Unacheki.
Mhm.
Yeah, so
uh-huh.
Unapata huyu jamaa ata utakuja upige story yako na yeye na hata toa story yako aenda kaambia watu. You see? Unaona? So na sasa ikiwasen it removes from depression to anxiety.
To anxiety.
So anxiety mm-hmm. is the worst.
Mhm.
Anxiety is a mental uneasiness. Yani iko kwa akili ndani kabisa, inakufinya kutoka kwa akili kabisa. Juu ulikuwa na expect by mwaka utakuwa na mbuzi, utakuwa na ng'ombe, kuna watu wengine wako na watoi, mtoi wako anakuja kwenda shule next year, so kuna vile ume plan. But everything is an imekuwa tu hivyo.
Na unajua kwanza, let me tell you something, hii depression na anxiety unajua zinaendanga pamoja.
Is one and the same thing.
Kwa sababu if you ukienda place mazee uko labda uko na ka depression hivi kana kama lazima unakuwa too anxious around social spaces, around people. Unajua kuna paka kitu fulani inaitwanga anxiety attack. Unaona? Mse unatetemeka, unapitia kitu inaitwa hyperventilation or something like that. Nimekuwa nikistudy kiasi.
Bana.
Yeah, so hiyo anxiety attacks, hizo panic attacks zinaweza kuweka mtu down sana. And that's why I'm telling any guy that's any person, any mse yote mwenye ana struggle na hii mental health, push through maze.
Unajua mental illness mingi.
Mm-hmm.
Unapata mtu akili yake ni kama imechange kidogo. Pengine unapata mtu amekaa anajiongelesha. Ama unaona mtu amekaa kama tu zuzu. Unashitukia tunamwambia where Buddha was happening. Yeye ajielewa iko pale.
So me, I think
hizi vitu zina happen juu ya inaanza kama depression.
Mm-hmm.
Inakuja na kwa mingi. Unaanza kujilaumu mbona sikufanya
hivi.
Inakuja na kwa mingi. Kwa mingi inakuwa sasa ni anxiety.
Mm-hmm.
So unaanza kupata inakufinya kutoka kwa akili.
Mm-hmm.
Na in fact by the way kuna philosopher alisema the worst prison to escape
is the mind.
Your mind. Hapo hiyo ndio sasa exactly. So the worst prison to escape. Hakuna kitu nakuma kama ile thought iko kwa akili yako. Is the most painful sort of suffering.
This is such a heavy topic and also we need guys mazee wachangie. We'll be having questions pale kwa Anchor FM. There's a place you can have questions. There's a place you can write your questions ama you can bring in your opinions, your suggestions, because at us we are not atuko atijapata knowledge ati mingi sana
hivyo. Exactly.
Yeah, so we
need to share with us.
You can share with us.
Pengine pale mtaani kuna mtu anapitia hiyo situation, vile manage.
Mm-hmm.
Then sasa ni jukumu la kila mtu pale kwa mtaa yako. Ndio unaona kuna kitu Kenya ilikuja ikaitwa nyumba 10 ambassadors. So now be the nyumba 10 ambassadors wa depression
and welfare pia.
By the way unapiga story na wase.
Vile mse anaendelea, mse amekuwa kinyamaza, mse ana behave funny.
Unapata sometimes hata wengine mtu anacomment side.
True.
Do they are not very open. Mtu anashindwa kwenda kutoa story yake.
Yeah,
by the way. Hata tu ongea na mtu, tumia tumia technique nyingine yenye it will be like ni kama au general straight kumuuliza situation yako na
yake.
But sasa unaweza tu amse na mwambie bana unajua ni aje leo nataka twende the 14 force at take unajua ile kidogo unatoanga. The Bible says blessed is the hand that gives
than the one that receives.
Exactly, unaona. Wewe utabarikiwa sana. Take tumia tu what you have.
That is good.
Umesaidia umse.
That is good. Now
the best riches si riches za material wealth. The best riches ni zile zina the manity in yourself.
Humanity. Yeah.
No, the manity.
Fantastic. Acha tuchukue musical break and we'll be back.
Yeah.
Original Mr. Flavor. Bena baby, see us you fine. Bena baby, see us you fresh. Now only monkey go say you no fine. Bena fire baby. For mommy and dada, don't be shy to show brother. What in your waist, you can cross you. What could you cut off, mama? If I'm a woman, I'm a woman. On your side, no one look away. What can I walk on a bishi?
Flavor, Diamond Platinums and Fally Ipupa. So coming in and to the next link, we'll be talking about, we'll continue the conversation on depression, and we'll be having some entertainment news for you and lots and lots and lots of music. I'm Aje DJ Kim.
Exactly.
See, to the next episode, bana.
Tuongele, kuna zili ishi nataka tupige story hapa about bile uneza. Mm-hmm. Manager wa toko na situation pale kwa mtaa.
We'll be coming back mazee na hizo remedies na hizo regimens. Stay tuned.
So keep tuned, don't touch the dials.
Kabisa.
Pale kabisa Hanga FM.
Let's go, let's get it.
Ndani yake.
Get ready. 3, 2, 1.
Let's go. Turn up the volume.
Definitely turn up the volume because we are back. Sasa tulikuwa tuna try to come back na the remedies, at least what we can do to ease this situation. I'm adding DJ Kim.
Kabisa.
Yeah. So me, my first point was educate yourself on mental health. Especially ni kutoka kwa wase enye wako third party, si yule mwenye anasafa. msee akikwambia kuna problem, msee akikwambia kuna anxiety, msee akikwambia kuna depression, usiteke ati ni ugonjwa light, ati sijui hiyo si ugonjwa.
Wacha hata si ati msee akikwambia kwa nayo.
Learn about it, na pia uchekio magnitude ya hiyo situation yenye ako hapo ndani.
Yeah. Unaona hapo kwa hiyo point yako, mm-hmm, hata si lazima ati msee akwambia kwa na ile. Mm-hmm. Ukiona mori wako pale mtaani
ana behavior different.
Behavior yake imeanza kuchange.
Mm-hmm.
We try to follow, ujue ni what's happening to him. Kujua sasa ni depression na hizo mambo za anxiety. Unaweza enda pale ulearn more about these things.
Mm-hmm.
Unaweza hata uliza msee kwa niaba yake, uliza mtu mwingine ambaye anajua ni psychologist, muulize I have a friend na sitaki ajue kama tuna try kumsaidia, but I want to get him out of the situation.
And don't stigmatize these guys.
Yeah, exactly.
Don't segregate them at you say this guy is weird in the society because you know people are passing through a lot. So don't stigmatize them.
Watu wanapitia, watu wanapitia.
And you know people say ngoja hiyo msemo inasema ngaje. Kila msee na mzigo wenye anaweza beba size yake. Unacheki.
Yeah. It's like the days that breaks you, mm-hmm, are the days that makes you.
True.
So ukiona unapitia, mm-hmm, chukua tu hiyo time yako.
Mm-hmm.
Pigana na hiyo
situation. Na people are here to help mzee. Yeah.
Kuna mimi kuna philosopher alinisaidia.
Mm-hmm.
Kuna time mimi nilikuwa napitia depression,
close encounters.
Yeah. Mm. So but nikakuja nikapata na bestie fulani, mm, anaambia bana I'll take you to a psychologist, mwana mpige story naye. So psychologist alipeleka pale,
mm,
pale Blue Post Hotel,
mm-hmm,
Dika.
Mm-hmm.
So pale tukakaa naye pale tunaangalia ile waterfall. Pale kuna waterfall. Kuna waterfall, kuna zile, so tunaangalia vitu.
Na ina hiyo aesthetic vibe
alinisaidia, yule aliniambia unajua ni aje. Mm. Ukiomba, I told him by the way I'm praying, mm-hmm, Mungu anitoa kwa hii shida,
kwa hii situation.
Akaniambia when you pray, you don't pray,
mm,
to get out of problems,
mm,
you pray for strength to tackle these problems.
Noma sana.
You don't pray to ati niondolee shida. No, unaomba upate ile courage, mm, and the wisdom to tackle this problem. Yeah. So huyu mtu ukimwacha kwa ile situation useme huyu jamaa ashakuwa,
mm, eh,
ashakuwa hivi, mm, ashakuwa amechizi, mm, is like kama wewe usamsaidia huyu mtu unamwachia shida, you will be accountable for that.
And that brings me to my point. Sasa my point is in to the person, the first person suffering from your maybe depression or anxiety or something like that, unaweza ku indulge in things that make you better, such as kwa mfano getting enough sleep. You know sleep is very important.
Exactly.
Getting enough exercise, looking for maintenance regimens kama doing yoga. There are guys who do yoga to ease the, there are guys who pray, there are guys who do meditation, like
you know, yeah, exactly, yeah,
at least something that can better the situation.
You can, you know, even move somewhere, yeah, countryside,
yeah. No, and it's not easy.
Change
it's not easy, but you have to
change your environment,
mm-hmm,
to some extent, mm-hmm, unatoka pale ulikuwa,
mm-hmm,
kama ulikuwa sometimes watu walikuwa na depression na anxiety, mm-hmm, mtu anapenda kukaa indoor,
mm-hmm,
no usikae indoor
matena peke yako,
yeah. Toka pale ndani, mm-hmm, si lazima utapige story na mtu,
mm-hmm,
enda tu ingia peke yako,
mm-hmm,
try to watch things vile,
mm-hmm,
how God's creation was unaona miti,
inspiration,
unaona miti, mm-hmm, unaona ndege zinaruka kwa miti, unaona,
mm-hmm,
so hizo vitu they will bring another image in your mind,
anala,
na kutolea ile kitu, so akili yako inakuja
positive image,
akili yako inakuja na kuwa fresh kidogo.
True.
So it will be possible for you,
mm-hmm,
kuhandle ile situation uko nayo
with at least
according to what you have, mm, seen, yeah, or out there,
mm,
but kana hiki kitu, mm, okay, watu wengi huongopa mtu ataongea story na watu, mm, story yake, na hiyo ndio the most killing,
hiyo ndio problem, unaambia mzee una problems anaenda, yeah, na broadcast bana.
Na unapata mtu saa watu wanaanza kuogopa kusema story zao.
Unapiga
story yako na mtu,
so utanionaje?
Unasikia, so sasa tuko hapa nikwambie,
mm,
kuna jamaa aliniambia ABCD.
Unaona? Utashangaa.
It's like sasa kuna baadhi ya babu yangu alikuwa ananiambia kitambo.
Mhm.
Babu, nitakwambia kitu,
mm-hmm,
na usiambie mtu.
Mhm.
Unajua ni aje?
Mhm.
So unataka niambie ile aliniambia?
Mhm.
Unaona sasa pia hata unataka nikwambie. Kwa hivyo ndo sisi wote tuko,
mm,
unaambiwa na kuambia kitu na usiambie mtu,
mm,
na unaambia na unatuna tu watu unawaambia tu niliambiwa nisiwaambie, mm, na wanasikiza tu waambie.
So mazee, lazima tuteki kitu na cautiousness,
yeah.
Don't treat these people with bias, because each and every one of us amepata close encounters, hata, yeah, kama mtu asiye hajapitia depression kuna siku moja, yani
ilikuwa kama hujapitia depression,
mm,
my friend, waswahili usema,
mm,
ujafa ujaumbika.
Ujaumbika.
Unaona? Yeah. Ujafa
ujaumbika.
Mm. Buddha kama hujapitia depression in life. In this world we are.
Basi I think
you expect it, expect it, expect it. Okay, I see it now, mtu mabaya but unajua. Okay. Things change.
But things you change kama 2020, 2021.
Nobody expected.
Things have been tough.
Nobody expected it kwa hii imekuwa.
Things have been tough for many people.
So, we still expect worst than this, what happened.
So, things happen, people lost jobs.
Si mapenzi ya mtu. Si mapenzi ya mtu kujipata.
Ya, kuna mtu angependa hiyo.
Na wakuna mtu upenda jipata kwa depressed.
Yeah.
Most of them, mtu akiwa na hiyo situation, ndoronaga. Mtu inakujanga inakuwa na impact sana kwa akili, inaleta mental illness tu mtu. His situation either can manage at your level.
True. But one word for them.
But unaogopa kuisema.
Yeah, one word for them. Me, I'd like to encourage you as champions, guys. As you're now taking a musical break into entertainment news, our parting shot is you're going to battle it like a champion. You are a champion, Mazee.
You are a born a winner. You are also a champion.
Kabisa.
So, ni kujipa ile motisha na kuna take life to the... Okay, I say... Finally,
say,
before...
Live day by day. One day at a time.
Yeah.
One day at a time.
Unajua, first impression. Let it be your first impression. Amua to one on one. Then, it's like, this world is like a mirror. By the way, mi acha niambia. Sasa naongea ile kijana kwa depressed ama yule mtu kwa depressed. Ama kwa unajua mtu kwa depressed. Ndio mwambie, this world is like a mirror. Face it smiling. It smile back to you. Unajisikia?
Nakubali. Yeah. Nakubali sana.
Achilia muziki
trend baba. That is Low J featuring Mona Lisa coming up next. Is Low J featuring Saz. Mona Lisa.
Baby, follow my command like zombie. Go down on me, yo, with your coca body. Follow my command like zombie. Go down on me, yo, with your coca body. Cause this your miliki for front enough for me. Hold on for me, I no go to me corny. And if your miliki na fighty, I saw me to look. Baby, kona kona, waka waka when you enter my licha. Baby, kona kona, do you give me sugar? Wala ala. Macho Mona Lisa, 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 macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa, macho Mona Lisa. Girl, I'll be foolish if I don't let you indulge me. Your lips like poison, I'll take my chance with you.
That was Low J featuring Saz mwenyewe. Sasa Alikiba is in the country Buddha. Kiba wagwan, one of the OGs of Bongo.
King Kiba. King Kiba mwenyewe. Bana huu jamaa.
Na aliachilia ngoma jana inaitwa Oya Oya.
Oya Oya bana nimesikia pale hii. Okay, hiyo ngoma imepigwa nikiwa pale kwa nyumba. Tulikuwa mimi na mtoi wangu Malik na mama yake. So hiyo ngoma imepigwa tukiwa pale kijani Buddha na kuambia is like... kila kitu kando, viti, meza kando, hoya, hoya.
Watu wakatiki.
Malik alikuwa melala, so pale ni home affairs.
Ni nakubali
bana. So it's like yo,
mama, me have enjoyed your song mzee. Alafu kuna album pia mzee ameangusha hapo, track featuring na Shinsky inaitwa Washa. There's a song featuring Sauti Sol inaitwa Let Me. Lakini wayawaye imenimaliza sana. Lakini pia wa Kenyan artists wana represent vibaya sana. Ama unaonaje?
Of course, okay, wana represent, but unajua sasa hapa home. I don't know what happens, but most of them
it's quite complicated.
Unaona kama vile Alkiba. Situation yani ile state yenyewe kwa sahi Alkiba, na Alkiba na mtu kama Jose Chameleone. Ah, watu wako juu sana, but they're still in their countries. Hapa Kenya buda artist unaona mtu kama Redson ameenda anakaa South Africa. Na si yeye peke yake, ni artist wengi mtu anatoka nje ya country.
Sasa hiyo ndio inatuleta event yenye inafanyika kesho Sato.
Wow, this is wow, Africa. Mbona pale Mombasani pale? Eh buda. I wish okay. Kuna huyu jamaa wangu pale Victor. Victor na Joe anasikia na anapenda sana kuwatch na kusikiza Anga FM. Victor na Joe ako pale.
Ako pale natafika.
Pale Mbombo Lulu pale Victor Buda.
Hey, mi shout out to Daniel na Sean wananirepresent kesho mzee pale, this is Africa. Noma sana DJ MGM on the decks. Ana piano noma sana Buda. Ni kuua tu. Eh, ni kuua tu.
Basi na kuna ngoma
huko. But it's a fantastic event.
Kabisa.
Ina jungle.
It's a very big event.
But the MCs zao kama ni jealous, big up to them mzee. Wao sasa wanajazanga hiyo park, wanajaza. Na pia mzee, si tupate ka sponsor hapa bwana, hata air ticket bwana.
Yeah, exactly.
Kwa show unajua, hebu ita sponsors kwa show bwana.
Inabidi buda, inabidi
mtaanze. Nani you guys bwana? Slide kwa DM yetu bwana.
Kabisa.
Yeah, exactly. Instagram AB79_safari.
Oh,
ni DJ Kim.
Unaweza nipata pale kwenye Twitter @DJ_Kim. Pale kwa Facebook ni DJ Kim Kim. Okay. Na katamba na hiyo design
tu nakwambia, hujagotea Moana.
Moana TM.
Na wanaweza okay. Fika this is Africa bana.
TM najua lazima atawakilisha kwa pale Kisauni. Moana mtu wangu wa Nyali.
Shout out to Mo Radio. 88 point something I think. Hey, kufiti sana mzee. Moana amejenga wase bana, mbaya sana. So umewagotea eh? Wa kurepresent hapo this is Africa.
Mo Radio wote wa pale wa ni represent waseme pale. Kuna huja na watu pale kwa wabato pale Nairobi na DJ Kim wako na ED pale.
Katika Power Play Top 20 show.
Kabisa, kabisa.
Ah, fantastic mazee. So me I'm signing out. I've been AB79.
I'm DJ Kim, the cornerstone.
The cornerstone mwenyewe. Okay. See you in the next episode which drops on Monday.
Mashallah. I'm a VP.
Ah, kabisa, kabisa.
Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.